We manye buses abachala, mwe taga makasete kukufonyo mogongo. I want no fashion, ela wani. This a Venus, tell them baby, I tell to them. Ta ina sete, ta fumita.
Nazi,
agwana vyanzikiza.
Kati,
omu kwa logo nyumabu.
Kashi,
vya kafunda, te kafunda.
Anti,
ta ina sete, ta fumita.
Nazi,
agwana vyanzikiza.
Kati,
omu kwa logo nyumabu.
Kashi,
vya kafunda, te kafunda.
Anti,
we manye buses abachala, mwe taga makasete kukufonyo mogongo.
You got a bigger bum, me know that. Me love comedy, kwese seba. Give me this, give me that. Me love the way you take it, take it, take it from the bit. You make it wet, you make it lose it control. Under the rock, you're going to miss a diggy. The way you make it feel, I got my sota bike. I want my don't call this as about done.
I ain't a set it for me, da.
Nazi,
I want to be a zikiza.
Kati,
omu kwa logo nyumabu.
Kashi,
vya kafunda, te kafunda. Taina sete tafumita.
Nazi,
agwana vyanzikiza.
Kati,
omu kwa logo nyumabu.
Kashi,
vya kafunda, te kafunda.
Anti,
telu, telu, umbobo ponga. Unchokeza lufogo, fogo, mbaba nyungu. Kakube, kabeko, kenge, kenge. Ni mali yo, sasu zendo lobondo.
Kela bina mkaisi. Oli mkaga matu kukadaisi. Zabatu renga labi. Kula getu lia mkoka.
Walipa. Ya wala kupenda tusive busu. Sibi gambo bugambo bubya mangu. Dute machiteka ni mugando liwe nguru. Kwe manyane tiransiri ha. Taina sete tafumita.
Nazi,
agwana vya nzikiza.
Kati,
omu kwa logo nyumabu.
Kashi,
vya kafunda te kafunda.
Anti,
taina sete tafumita.
Nazi,
agwana vya nzikiza.
Kati,
omu kwa logo nyumabu.
Kashi,
vya kafunda te kafunda.
Anti,
we manye buses abachala, mwe taga makasete kukufonyo mogongo. We manye buses abachala, mwe taga makasete kukufonya kagongo.
You make it wet, you make it lose it control. Under the rock, you're going to miss a diggy. The way you make it feel, I got my sota bike. I want my don't call this as about done.
Hello. Militant dancer to the world.